Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda turi kuri FM 104.3, aho ni kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93.3 I Karongi no mu micungararo ya Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Kwisi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio tuvewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro tuno munsi magitegure mukaba mugiye kugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio y'indwi kuje rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Indwi yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda irabandanya. Ibirori vyugurura iyo ndwi yatanguriye ejo I Kigali mu Rwanda ikazohera igenekerezo rya 13 vyitabiriwe n'abategetsi batandukanye bijya no hino ku isi, muri bo harimwo abahoze ari abakuru b'ibihugu nka Bill Clinton yatwara Amerika ico gihe, hamwe na Nicolas Sarkozy yahoze atwara Ubufaransa. Ubufaransa muribuka ko bufitanye amateka yihariye n'u Rwanda ku ngingo ijanye na Jenoside yakorewe Abatutsi muri ico gihugu. Vy'umwihariko umukuru w'inama y'umuryango umwe bwa Buraya Charles Michel ari mu bafashe amajambo yagirije amakungu kuba yaratereranye u Rwanda mu 1994, agira ko abisabira imbabazi. Hagataho ibiharuro bitangwa n'u Rwanda byerekana ko hafi 75% by'abanyarwanda baba muri ico gihugu ari urwaruka mu Rwanda bagwita urubyiruko bavutse mu gihe Jenoside yaba canke inyuma yaho. None ariko iyo myaka y'amahano u Rwanda rwabayemwo isobanuye iki ku rubyiruko, ibibutsiki, hama ukwiyunga kugeze he mu bakiri bato, ivyo bikomere bamwe n'abandi bagendana babirengera gute kugira ngo biwake bongere bubake ikibano? Muri isanga y'uno munsi turabica irya nino. Twatumiye bamwe mu bavutse muri iyo myaka bari bato, abandi bafite imyaka itaragera kuri 15. Nitwagiye kure mu gutumira abo twatumiye babangaha muri Amerika hakurya hakorera ijwi rya Amerika. Wa mbere twakira ni Madame Rosine Ingabire yatanguje akabe nawe atwara ishyirahamwe Wealth Africa Initiative ikaze ku ijwi rya Amerika. Rosine, kandi wakoze kwita ubutumire bwacu.
Murakoze cyane Diane, ndabatuje mwese n'abaduteze amatwi.
Ego, turi kumwe kandi na Alan Chuti, niwe atwara urwaruka urubyiruko rw'abanyarwanda nga Washington DC mu micungararo yaho muri leta Virginia na Maryland zose zihana imbibe na Washington DC. Alan Chuti, ikaze nawe kandi wakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Diane kwa mwatwakiriye namwe.
Ego, akabazo ka mbere Rosine, mu 1994 wangana gute?
Nari umwana muto ariko ufite ubwenge kuko nari naratangiye primary. Rero icyo gihe nabashaga kubibuka neza ibintu byose byabaye ku buryo nshobora gutanga amakuru nk'umuntu wabibayemo.
Yego. Ala, nawe muri 1994 wangana gute?
Nge nari mbi ruhinja rutarengeje amezi atandatu, urumva ko njyewe amateka yanjye atandukanye ho gatoya na mushiki wanjye Rosine.
Hozino ti ico gihe warabona uribuka wibuka iki ukivyuka mu 94 amahana gitangura?
Ikintu nibuka aho twari turi, nibuka twari turi kwa sogokuru batangiye gutwika hakurya tureba ku misozi abantu basakuza bavuze induru kubera ko abo bari barabashije kubibamo imbere mu 1959 abo bari bakuze babashaga rero gutekereza no kwibaza ibishobora kuba bigiye kuba batangiye kubona rero hakurya no hino batwika nibwo batangiye kuvuga bati reka dutekereze ese twajya hehe nibwo igitekerezo cyo kugana za paruwasi cyatangiye noneho abantu batangira kuzinga ibintu byabo bajya kuri za paruwasi zibegereye aho basengeraga cyane cyane muri za kiliziya gatolika.
Ico gihe wari mucahe igice cy'u Rwanda?
Nari i Butare, aho bita i Butare niho twari turi rero paruwasi twajyagaho ni paruwasi iri ahantu hitwa Igihindamuyaga ahantu hitwa Rugango rero abantu baje batangiye kujyayo ariko twebwe jyewe na musaza wanjye twari bato ababyeyi bagize ubwoba batwoherezayo mbere baravuga bati aba bana reka tubohereze mbere bakicwa n'inzara mfata musaza wanjye tujyayo tugezeyo nari ndibuka ahantu uruhande rwa paruwasi habaga nyine ababikira abo babikira rero twaragiye turabakomangira bino mu mugoroba ku itariki 7 hari kare cyane bari bataratangira kwica abantu icyo gihe rero tugiye kuri abo babikira icyo nibuka neza nuko twabakomangiye hanyuma umubikira w'umufaransa kazi araza yanga kuduha icumbi hari nko mu masaha moya z'ijoro yanga kuduha icumbi aravuga ngo nta kintu cyabaye nimugende musubire iwanyu ariko nk'abana nyine twarariraga tukamubwira dusoya barimo baradusukira amazu barimo baravuza induru kuko ibyo kwica byari bitaratangiye ariko batangiye hakurya tubyumva gutyo hanyuma rero icyo nibuka icyo gihe ni uko nyine nibwo urugendo rwatangiye ni nabwo duherukana n'abo babyeyi bacu uretse ko nyuma hari abandi baje kurokokamo nka mama ariko nk'abo bandi umuryango mugari duherukana icyo gihe kuko twagiye aho ngaho baratwirukana njye na musaza wanjye dukomeza urugendo ntabwo twasubiye inyuma dukomeza kugenda ducumbika kugeza igihe twabonye abantu badushisha muri purafo hanyuma nyuma badushyira mu mwobo i Butare mu mujyi ahitwa bayita gute ubu ngubu ni hafi y'ingoma ahitwa ingoma ariko ugarutse hafi y'ikibuga cy'indege ngira ngo utaragera ingoma neza aho ngaho niho twabashije kugera urwo rugendo twagiye turukora n'amaguru nyine ariko tugerayo tubona abaduhisha nuko turarokoka ndimo ndabivuga mu magambo make kuko ntabwo
hanyuma uravuga ati umubyeyi wawe mama wawe yaje kurokoka mwagiye gusubira guhura inyuma y'igihe kingana gute nimba uvyibuka
we ukuntu byagenze kuko ubundi twabaga i Kigali igikondo rero muri ngo tubi inyuma gato unukura ngo i Kigali rero igikondo muri 94 ibibazo byatangiye mbere gatoya mu kwezi kwa gatatu hariyo makimbirane akomeye kubera amashyaka yari ahari icyo gihe ya za CDL na za PSD ndumva hari abantu abayobozi babo bari babishe hari bapfuye icyo gihe noneho hatangira imyijyana ikomeye noneho tuza kujya i Butare tuvuga ngo reka tube tuvuye igikondo tujye Butare ku babyeyi bakuru noneho dutegereze ko imyiryane irangira ariko ntitwari tuzi ko ahubwo muri 94 mu kwa kane hakomereza ibyo bibazo rero twagiye i Butare muri uwo mugoroba ku itariki 6 mama yari yavuye aho ngaho kwa sogokuru ajya mu mujyi muri uwo muryango wundi ahantu yari yaraye ashaka gusubira i Kigali nukuvuga ngo itariki 6 zabaye we yaraye mu mujyi i Butare ateganya kubyuka azinduka ajya i Kigali noneho rero indege ya Habyarimana ihanuka muri iryo joro ntiyabakigiye noneho twebwe twari turi aho ngaho kuri paruwasi duhunga twaragiye twashakaga kugenda ngo turebe ko twagera kuri urwo rugo n'ubundi nawe yari yarayeho hanyuma rero twaje guhurira yo gutyo noneho baraduhishanya hamwe nuko byaje kugenda.
Urakoze kutubwira ibyo wabayemo Rosine. Hanyuma nawe ga Ala wari ufise amezi atandatu uruhinja ntacyo wibuka mugabo urumva barakubwira bazeye utwo wibuka mutwo bakubariye wagumanye mu mutwe tukugaruka mu nimuduke
nuko natwe genocide yadusanze Kigali urumva ibibazo bitangiye abantu benshi bagerageje guhunga ari naho rero mama wanjye na data umbyara bahunze bagana za Gitarama kugira ngo bagire kuba babona irangamuntu ushobora kuba yavuga ko wenda yavuga ko ari Abahutu kugira ngo bashobore kuba bahunga akaba ari naho data bamusanze aho bita kuri komine ya Runda naho bita kuri inzu ubu ngubu ari naho interahamwe zamufatiye zikanamwica ariko njyewe na mama wanjye hamwe na mukuru wanjye wo dushobora kuba twahunga paka dusohotse igihugu nyuma tubisa kongera kugaruka.
Iyo wumva ayo mateka bakubwira wari ufise imyaka itandatu ubunye urumu urakuze uru rubyiruko mugabo ntukiri rwa ruhinja rwabwiye amateka iyo ubyumva utarabibayemo ukabibwirwa n'urwaruka mugendana rwabibayemo bikugira iki mu mutima biguha yaheshusho byumva gute?
Ni bintu bikomeye cyane nubwo umuntu yabyarabaye akiri mutoya ariko twabanye n'ingaruka zayo ari uku imfubyi ari uku gukura na sosiyete ubona yuko ifite impagarike abantu bose basa nkaho bari kwisana ubwo turi kuvuga ibintu inzu barazisenye barasahuye ni ibintu biba bigoye ariko nanone tukagaruka no ku butumwa nyine bwo kudaheranwa n'amateka tukiyubaka nyuma y'imyaka 30 tukaba twaravuyemo abagabo n'abagore bahamye.
Rosine iyo uvugana n'abatandukanye aho mvuze uvugana kugatwe kanje ntegura kino kiganiro nagiye mvugisha abatandukanye impande zitandukanye cyane cyane abakiri bato ari nk'uwo twavuganye ari Kigali mu Rwanda himbaje isabukuru y'uno munsi arambwira ati nubwo nyifurije isabukuru kino gihe sinigera mbandiko ndayihimbaza cyane ariko urakoze dia wowe nka wewe ano mango hageze wararokotse umubyeyi wawe wararokoka ushobora gutera imbere nsinzi uratubwira nimba ukiri umwigeme cyangwa warubatse urwawe ino tariki iyo ushitse bikugira iki kumva ko warokotse ukaba ukihari ariko wabiciye muri akana gatonya ka k'imyaka 10 na
ntabwo mu by'ukuri ikintu cya mbere kitabanje kutugora kuko ni ukubasha gutambuka cyangwa se kurenga ibintu umuntu yabonesheje amaso kuko mbere yo gutekereza kwiyubaka hari imbaraga nyinshi zatumye abantu batangira no gutekereza kwiyubaka hagombaga kubanza kwiyumvisha ko noneho kubaho bishoboka kuko kugira ngo umuntu yakire ko noneho atagipfuye cyangwa se ko ndetse ashobora kongera kubaho akongera agagira imishinga agatekereza ntabwo byari ibintu byoroshye. Ndabyibuka ko icyo gihe turi muri prafo kuko bicaga abantu twumva ukumva nk'imodoka hari imodoka zajyaga zigenda igahagarara nko ku rugo rumwe ukumva abantu barabishe baratatse mu kandi kandi ukumva bose nyine barabarangije baratishetse byageze igihe wafungura amazi muri robine hakaza amaraso kubera ko babaga bataye abantu nko mu masiterine cyangwa se ndetse urumva ibyo bintu icyo gihe ndabyibuka neza kuko twabonwaga amazi ugasanga amazi aje amaraso ubundi amazi haje amazi wenda ajya kuba amazi nyine nyamazi tuza kurwariramo za dizanteri urumva icyo gihe rero wumvaga nawe n'ubundi utegereje ko ejo ari uri bukurikireho nyuma rero kwiyubaka hari byinshi hari byaturutse ku mbaraga nyinshi zikomeye z'igihugu cyane cyane kutubwira ko bishoboka kutubwira ko umuntu ashobora kongera kubaho noneho no gushyira ubwoba hari ukuntu umuntu ibintu twabonye nkatse twari duhari inkotanyi zadukuye mu mwobo ahantu twari turi twihutira vuba vuba kujya kuri ya paruwasi kujya kureba ko wenda hari umuntu waba warokotse tugezeyo dusanga abantu bamwe bari bakiriho imibiri kuko barabagerekeranyaga ahantu ari benshi cyane ahantu haturi ibihumbi birenga 10 by'abantu ugasanga babagerekeranyije noneho bamwe ukaba ushobora kuba ubabona ukabamenya icyo gihe ibyo bintu rero navuga ko byageze aho bibanza kudukutugora ariko nyuma tuza gushira ubwoba nko kuvuga ngo ibintu nabonye ntabwo nkwiriye gukomeza kubaza umuntu ubitekereza gusa nyine guheranwa n'akugahinda ahubwo havamo ishyaka ryo kuvuga ngo njye utararyamye muri mirambo ni iki nakora noneho haza kuvukamo ikintu nakwita nko gushira ubwoba cyangwa se no gushira ubutwari bwo guharanira kuvuga ngo njyewe wabashije kubivamo wabashije kurokoka ni iki nakora kugira ngo mbashe kuba umuntu mbashe gutanga tangible testimony mbashe gutanga ubuhamya bufatika mvuge ngo nubwo biriya byabaye ariko uyu munsi ngeze kuri ibi cyangwa se nabashije gukora ibi ubu mbabwira agenda umudamu umumama abana nagerageje kwiga igihugu kibidufashamo Farije iraturihira hanyuma ndetse tubasha nyine gukomeza gutekereza ubwo noneho njye mvuze ku giti cyanjye nibwo natangiye no gutekereza imishinga nkumva nafasha abakobwa bagenzi banjye nkumva
uraja guca ubitubwira uranatubwira n'ivyo bibondo vyawe ko vyakira ivyo babarira kuko urumva ico gihe wari ukiri muto waravyaye abantu babwira amateka ala nawe yari muto ariko abavyeyi baramubariye turagaruka kuko ngene inkuru zigenda zirahana hano kugira ngo ntizibagirano ariko zinakomeze mu kwiyubaka ariko mu nkundire hozina alamba nzenje ku mirongo ya telefone na kira bakunzi b'ijwi rya Amerika dusangira ikiyago turahera kuri Simon ikazi Simon uratwumva
yego ndabumva neza murakoze
yego uherehe ga Simon
ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi
akabazo kawe kwa Alain na Rosine twagutumiye bose bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na yari uruhinja rw'imyaka itandatu Rosine yari mu mashuri mato yarakira umwana ntiyari bwashikana imyaka 15 nibo twagutumiriye ari akabazo canke intererano mikro ni rwawe
ndabona murakoze mbere na dore ndabanza kwihanganisha Rwanda by'umwihariko n'Abanyarwanda barokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 kugira ngo nabo hanyuma bafite mu mugongo bakomere hanyuma ndagira ngo nanone by'umwihariko kuba ari n'urubyiruko bose mbabwire cyangwa tubiganireho muri ubu buryo se nk'urubyiruko magingo aya ubu ngubu u Rwanda aho rugeze rwiyubaka ukurikije aho rwavuye mu myaka 30 ishize urubyiruko ubu ngubu rurasabwa iki rurasabwa gukora iki mu buryo bwo kubaka igihugu rukomeje aho kigeze by'umwihariko rugendeye ku mateka ya jenoside mu buryo bwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside bigaragara ko itaranduka burundu n'uwuhe mutahe w'urubyiruko rusabwa kugira ngo rwirinde ko jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 yakongera kuba yagaruka mu Rwanda nanone ndagira ngo nanone bambwire ese urubyiruko rwa mbere ya jenoside urubyiruko rwariho rwabuze isi nicyo cyabuze kugira ngo jenoside igere aho iba urubyiruko ruyigiremo uruhare nicyo kintu cyaba cyarabuze ku rubyiruko rw'icyo gihe kugira ngo rube rwakabaye rwaragize uruhare mu kutagira imbaraga nyinshi rushyiramo nk'uko byumvikana kuko byumvikana ko urubyiruko rwa mbere harimo urwijanditse muri jenoside ese ni iki dusabwa nk'urubyiruko iki gihe kugira ngo tutazajya mu mujyo w'abijanditse muri jenoside twe turasabwa icyo ubu ngubu urubyiruko ruriho kugira ngo twirinde ko twazakora nk'ibyo ngibyo
hanyuma
nanone ndagira ngo ngire n'ikindi kintu mvuga wenda si bo kugisaba ariko nibura nabo bakivugeho kuba urubyiruko ubu ngubu rimwe na rimwe rusa n'aho rumeze nk'aho bitarureba ugasanga wenda niba ari igikorwa cyo kwibuka bamwe urubyiruko rurasigaye cyangwa ntirwitabiriye ugereranije n'abakuru rwo rurasabwa isi cyangwa leta yo yabafasha iki kugira ngo nabo bumve ko ari ibyabo bumve uruhare rwabo muri rusange nabo bitabire nimba ari ukujya ku rwibutso nabo babe babizi bumve ko gahunda ibareba bumve ko nabo bagomba kugiramo uruhare mu kubaka igihugu aho kigeze ubu ngubu
urakoze yego sima urakoze ubwire ngaho majyepfo rwanda ugire umunsi mwiza
yego murakoze
yego naho zine mu nkundire mbanze nakire Emmanuel hamatwa ibibazo byawo muce mu byishurira rimwe Emmanuel ikaze ku juge amerika no muri isanga natumiye naho zine akabazo kawe cyane intererano utubwira aho uherereye imbere
nitwa Karanganwe Emmanuel ndiyenge hano I Kigali
akabazo kawe cyane intererano
ikibazo nabanza ahubwo nkagira icyo mvuga ku magambo umuvandimwe amaze kuvuga ibijyanye n'inyunganizi ibijyanye n'uko urubyiruko rukwiye kwitwara yuko mbibona urubyiruko rw'ubu rufite amahirwe yo kuba rwahindura ibintu tugereranyije n'urubyiruko rwo mu gihe cyashize cy'abayoboye mbere ni ukuvuga ngo abakera bayoboraga iby'amacakubiri ariko ubuyobozi bwacu bw'ubu ngubu dufite buratwigisha ko turi abantu bamwe dukwiye kuba umwe kandi turabigenderamo sinzi rero icyagarura amacakubiri mu banyarwanda no kugenda bigisha ibyacanye urubyiruko mu gihe urubyiruko rw'ubu ruri mu buyobozi bwiza mu by'ukuri rero urubyiruko turarusaba cyangwa se narusaba ko rwagendera mu murongo leta yacu y'ubumwe itwigisha tukirinda ikintu cyose cyaruzanamo amacakubiri bityo rero tukazagira u Rwanda rwiza rwo mu gihe kiri imbere ni icyo ngicyo numva navuga
murakoze
murakoze nawe
yego ugira umunsi mwiza Emmanuel
murakoze
yego mpere kuri Alain wumvise ibyo Simo yavuze ni ingingo nyinshi ariko ahanini urwaruka icyo rusabwa ingengabitekerezo yararandutse burundu urubyiruko rwa mbere ya jenoside rwabuze ikibwira ngo batangire bitaraba Alain gira icyo uvuze ku byo Simo yabajije avuye mu majyepfo y'u Rwanda
yego ntekereza yuko ikibazo Simo yavuze ni cyiza kandi gikomeye cyane mu by'ukuri iyo urebye amateka tubona yuko urubyiruko rwijanditse muri jenoside rwagize n'uruhare rukomeye cyane kubera ko interahamwe zari zigezwe cyane cyane n'urubyiruko akaba ari ikintu rwose ubona kibabaje cyabaye ariko nanone nkagira n'ikintu cyiza dushobora kuba twareba ni uko niyo jenoside yahagaritswe n'urundi rubyiruko ni ukuvuga ngo RPF Inkotanyi yarwanye ikanahagarika jenoside yari igizwe cyane cyane n'urubyiruko na perezida wacu ubu ngubu ntekereza ko nawe yari ari muri iyo myaka 36 rero akaba ari ubutumwa bwiza nubwo rwose urubyiruko rwijanditse muri jenoside ariko n'urundi rubyiruko rwarayihagaritse abona yuko byaba ari ikintu kiza nk'akarorero kugira ngo tube twakubakira kuri ibyo byabaye by'ayo mateka yabaye kugira ngo natwe tube twaba urugero rwiza rwa generasiyo iri turi inyuma ari ugushyigikira cyane cyane ubumwe n'ubwiyunge no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside na politiki ishingiye ku kurondo bwoko n'uturere
hamari akandi kantu yavuze ngo hariho kuba hariho urubyiruko bisa nkaho bitareba yakivuze mu kinyarwanda bitaraba urabibona gutyo hariho urwaruka umenga ntibarabwana n'iki gikorwa iyo hageze mu kwibuka n'uku cyane
amateka nk'ay'u Rwanda akomeye cyane cyane hari abantu benshi bashobora kuba urubyiruko rushobora kuba rwahitamo kwirengagiza akaba ari nk'uburyo bwo kubana nabyo ariko ikintu cya mbere kigomba kuba ni uguhozaho cyane cyane nkatwe turi mu buyobozi bw'urubyiruko usanga icyo dukora cyane ni ukwigisha no gukangurira abaturiye inyuma ndetse n'urungano rwacu rw'uko ari uruhare rwabo kugira ngo wubake igihugu kandi ntabwo wakubaka igihugu utamenya amateka yabara neza cyangwa amabiri rwose n'amateka yacu rero no guhoza aho twigisha
iki icokogwa turaza kugaruka ko mu mpera ya kino kiganiro mu binkundire ariko Rosine wewe rero ico gihe wari muto warabona uranacibuka watubwiye ibyo wabayemo muri plafond kugira usure kubonana na mama n'ibindi n'ibindi urubyiruko gwa kirya gihe ngo habuze iki kugira ngo rukumire
ikintu navuga ni imbaraga ziri mu guha abantu bakiri batoya amakuru atariyo habayeho gutanga kuvuga amateka y'u Rwanda nabi urubyiruko rwijandika mu kwicana kubera yuko kubera ibyo batojwe nibyo babwiwe ibyo byari ibintu bituruka ku bayobozi hejuru bikamanuka ku babyeyi babo ababyeyi bakabitoza abana babo kwagera mu ishuri tukabihasanga urumva kuko ni ukuvuga ngo abana batoya bumvaga yuko kuba umututsi ubwabyo ni icyaha umututsi ni mubi ukabutana mubaza impamvu ntayi gusobanuze nyine ariko niko yabibwiwe niko yabitozwe aragenda arabihumeka mu maraso muri primeri baraduhagurutsaga muri mu bagerageza igihe buzuza amafishi ayo mafishi igihe cyo kuyuzuza umwana wese abaga afite ubwoba kubera ko twabaga dukina turi abana twese muri rusange ariko igihe cyo kuzuza amafishi yo cyageraga bahagurutsaga bakavuga ngo ubwoko bw'abahutu bahaguruke ubwoko bw'abacini muhaguruke abatwa ntibahaguruke noneho kuva uwo munsi abana bagatangira kujya barebana baryana inzara ngo kumbe ngo uriya ntitwari tuzi ko ari umututsi uriya ntitwari tuzi ko ari umututsi ibyo bintu bigatuma abana ntimwongere gukina ntimwongere kuba bamwe bagahita babashyira ku ruhande ugasanga mu ishuri wenda murimo muri nk'abana babiri ndibuka ko ishuri ryanjye ryari ririmo jyewe n'undi mwana witwa Gilbert abandi bana bagera hafingira ngo muri 2025 30 urumva ubwo bakahita babashyira ku ruhande mugakura nicyo kintu cyipfunwe nk'aho wagira ngo hari ikintu mwakoze
none ni ukuvuga ko ababyeyi mu miryango ico gihe barayaga n'abana bakababwira iby'ubwoko
ngo bababwiraga iby'ubwoko cyane noneho bakabumvisha yuko abatutsi ari babi byageze aho noneho bijya no ku maradiyo amaradiyo nka za ETRM batangira noneho kubyerura ku mugaragaro mu gihe cy'ibyitso noneho baba batangiye kwica abantu muri za 1991 hari ibintu wajyaga wumva uri umwana bigatambuka ukabyumva mu matwi ariko noneho dukuze ukabaza uti harya buriya kirya gihe bavugaga iki ko nuwibuka ko numva nibuka bafunze abantu byari byatewe n'iki noneho bakakubwira neza ibyo ari byo ukagenda ubisobanukirwa kurushaho ariko nk'icyo gihe cyose byabaga biri kuri radiyo wafunguraga radiyo ukabisangaho abana mwa muri mukina mukumva muri radiyo barimo barabivuga nabo
none nk'ubuga gahozi udusubije nko mu kibuga hamwe abana bakinira recreation ariko barakinira mwarabona nk'abana ko ariho ukwinubana canke nashaka kumva ko
cyane ndetse bakanongorerana bakanongorerana icyo gihe muri recreation bakabashyira ku ruhande kandi mwarimo mukina agapira twadukira mu kwa tayari abazi igifa tayari
mu Burundi afite tahoro
yego noneho bakabashyira ku ruhande bakongorerana ngo ntabwo twari tuzi ko bariya ari abanaba ibyo wenda ugasanga kubera abana n'abana nyuma mukaza nko kongera kumenyerana bigafataho nk'iminsi mike bakata nk'abakongera kuba integrating muri groupe ariko ukabona ni nk'aho nyine wagira ngo hari ikibazo gikomeye gihari abana bakoze
akabazo kamatsiko hozi nk'abana baba bariganye nabo bana bikaba byarashitse mu ishuri jari ya udu muhutu nda jari ya numututsi kubera ko nimwumvikane nimugiriki nk'abo hariho aba kiriho mukivugana amateka bayavuga kwiki bakavuga turicuza
hari abakiriho barahari kuko hari abatarapfuye kuko nta wabishe barahari rero abo ngabo bahari bamwe turaganira hari abo byanababaje cyane bamaze gukura nyine bamenya ibibazo birimo birabababaza noneho baravuga bati twarababaye kubona natwe twisanga duturanye n'amatongo abana twiganaga batuye ntabwo bino bintu twumvaga ko ari urwego bizageraho byatewe n'uko twashitswe tukisanga nyine ko ababyeyi cyangwa se amateka y'abandi yatumye tugera tubana ipfunwe tukaba bamwe barahunze abandi nabo bageze aho imiryango yabo irahunga bamwe baratatana abandi barica ababyeyi babo bajya muri za prizo bamwe ndetse urumva nabo ntibyabaguye neza ingaruka barazibonye baravuga bati ubundi ni ukubera kuki twarinda natwe kubaho muri ubuzima bwose bitewe n'amacakubiri niki yatunguye ugereranyije ahubwo n'igihombo twayagiriyemo bamwe rero barabyishujije cyane.
Urakoze cyane Alain Emmanuel. Ngo hari icogarura amacakubiri canke hari n'uwavuze ati ntibiranahera, urubivuga kwiki kuri ico kibazo ca Emmanuel yabajije, nimba hari ico shora kuvyura amacakubiri mu kibano?
Mu byukuri ubona yuko ari ingengabitekerezo ya jenoside iracyahari, kandi mu bantu bize amateka cyangwa bize ku bintu bijyanye na jenoside bavuga yuko ikintu cya nyuma kuri jenoside nka stage ya nyuma ni negationisme, ari ukuhakana ibyabaye, cyane cyane ko abantu bamwe rwose baba bafite n'ipfunwe ry'ibyo baba barakoze. Ugasanga rero haramutse habayeho kwirara rwose amateka ashobora kuba yakongera gusubiramo, ari nayo mpamvu rero ari ngombwa yuko abantu bose bagomba gukorera hamwe kugira ngo twigishe aya mateka, nubwo yaba ari agoranye, ariko kugira ngo urubyiruko ruyumve kandi bumve ko ari inshingano zabo kugira ngo baharanire ikintu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ubona yuko ari n'ahantu tumaze kugira heza, kubera yuko nk'ubu ngubu tuvuga nta muntu n'umwe mwirangamuntu yacu, nta mutu nta mututsi, usanga yuko icyangombwa ari n'imbere na mbere ari ukuba uri Umunyarwanda. Tukanavuga yuko habawe n'ubutabera, Gacaca yagerageje kuba yatanga ubwo butabera, bakanasaba n'abakoze ibyaha kugira ngo basabe imbabazi bakongera bakagaruka bakabarana n'abandi bantu mu miryango. Ugasanga rero ko ari ikintu cyiza ariko ntabwo ubutumwa bw'icyizere no guharanira ko ibyaha bitazongera kuba.
Dusubire ku mirongo ya telefone. Citizen ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Diane kandi n'abatumirwa bacu ndabakurikije.
Uherere he gasitize?
Ndi Kigali mu Rwanda, ni Marcel hano Kibagabaga.
Akabazo intererano kwa Rosine na Alain Alantwara urwaruka rwo ngaha anye muri Washington DC, Maryland na Virginia. Rosine nawe ni umupfasoni n'umumama, ico gihe jenoside yaba yari muto araza no kutubwira izo yagiye arashinga bukebuke aciye mu kwiyubaka. Akabazo rero
nibwo ndashaka kubanza kubashimira cyane cyane Rosine, yabisobanuye neza ku buryo bwumvikana, bisobanura adategwa ibintu yabayemo. Ariko ndashaka ni igitekerezo cyangwa se ni igitekerezo n'inyunganizi nshaka gutanga, inyunganizi ije kubera n'ibibazo abambanjirije babajije. Ndashimira Leta y'u Rwanda. Uyu munsi mu Rwanda turibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi. Umuntu wavutse rero muri 1994 uyu munsi yujuje imyaka 30. Icyo nshimira Leta y'u Rwanda rero ni iki gikurikira. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, babonye ko batagombaga kuza kwihorera, bahitamo inzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Abaturage bacira imanza bagenzi babo hifashishijwe Gacaca kugira ngo byoroshye imanza, kuko izi manza ntabwo zari kuzarangira. Amakuru yavaga mu baturage yewe ikabera hariya mu ruhame, urubanza rwatanzwe amakuru gacibwa mu ruhame, nibakatiwe bakatirwa mu ruhame. Hanyuma rero iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge irakura, babonye dutangiye urubyiruko rwavutse kiyagiye rutangiye kugira imyaka 25 na 26 30 nk'uko uyu munsi araba yujuje, ihindura inyito yitwa komisiyo y'ubumwe n'ubudaheranwa. Icyo nshimira rero Leta, komisiyo y'ubumwe n'ubudaheranwa, ni uko urubyiruko uyu munsi rw'imyaka 30 dufite umuntu wenda wavutse 9 uyu munsi wubatse. Iyo bikomeza kuba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari kuba yirinze nande, nk'ubu ale aravuga ati jenoside yabaye ifite ukwezi kumwe. Ni ngombwa ko rero urubyiruko koko rudaheranwa n'ayo mateka, ahubwo rwibumbira hamwe noneho rugatangira gutekereza ejo hazaza. Hari n'ikindi mvuga ku byo babagize mbere ku byari n'urubyiruko rwahise cyatumye rwijandika muri jenoside. Hariya ntekereza ibintu bibiri. Buriya urwango rutangira kubibwa, babanje kwita amazina aca abambura ubumuntu Abatutsi. Mututsi ni inyenzi, ni inzoka, nuno gasanga abari muri leta y'icyo gihe hari igice cyari cyemerewe kwiga n'ikitabyemerewe kuvuka ibitari cyangwa mu burasirazuba ntabwo kwiga byari byemewe
ku bantu bose bavuka kuri bose bavuka ibutarega
kwambura abantu umuntu rero ntekereza ko aribyo byatije umurindi noneho n'umwe ruturutse ukuru baravuga ko kwira hose twari dufite n'abayobozi b'icyo gihe urumva rero prefe perezida abaminisitiri ugasanga bose bari n'ingengabitekerezo
abana bose ngira si bose si bose urakoze
tabashije kwigobotora uwo murongo
urakoze ugira umunsi mwiza citizen
murakoze cyane
ego twakire na Norbert ku yindi murongo wa telefone n'urube ikaze ku izijwi rya Amerika no muri muri isanga
ego tubanze tubashime natwe mutubaye ikaze
uhererega Norbert
Ni majyaruguru y'u Rwanda ndi mu karere ka Rulindo
akabazo kawe canke intererano
mbo mbere na mbere nshimire leta y'u Rwanda nshimire na Jefferson Paul Kagame nabitanze kubohora igihugu cyabo ejo numvise amateka ye numva ni amateka maremare ariko urubyiruko turacyafite umukoro cyane wo gukora tukarinda ubusugire bw'igihugu kuko ibi bintu byabaye ntabwo ari byiza bikwiye kuduha amasomo ariko mwibaza nise wenda kuki urubyiruko wenda muri iki gihe cyo kwibuka usanga kenshi ane naribo bashaka gupfobya aya mateka yatugwiririye mabi nkabona biterwa n'iki ikibazo cya kabiri nkagira nise ko twigishwa amateka ni gute ayo mateka yabungwabungwa noneho agasohoka wenda nk'ibitabo bigahera nka primary ibitabo bitaba byanditswe na muri izo nyuguti cyangwa se muri ayo magambo kugira ngo wenda umwana ajye abasha kubisoma wenda yaba atashye cyangwa se yafite umwanya cyane no muri biruhuko ndumva wenda nagarukiraho nko kugira ngo duhe umwanya n'abandi batange ibitekerezo
kuko kandi urakoze kuvuga make kugira ngo duhe akanya abatumire bacu bakwishure ubwire umunsi mwiza Norbert
ngende nihanganisha kandi tubari inyuma ntabwo bari bonyine
urakoze ubwire umunsi mwiza ego ego madamu Rosine aka utubazo tubiri twa Norbert mu Rwanda
ikintu narindiye kugarukaho cyane hari uburyo butatu cyangwa se hari inzego eshatu mbona ko zikeneye kugira uruhare rukomeye cyane mu gutoza urubyiruko guhindura imyumvire gutandukanya imyumvire yabanje n'uyu munsi icya mbere iyo turebye nyine urwo rubyiruko rubanza gukurira mu miryango cyangwa se kuvukira mu miryango ni ukuvuga ngo abantu ba mbere bagomba gusoza urubyiruko ibijyanye no kubaho mu bumwe kuko kumva ko itandukaniro ry'umuntu n'undi ntabwo ari biguhesha uburenganzira bwo kumwica ni ukuvuga ngo abantu ba mbere bagomba kubanza kubyigisha abatoya babyiruka n'imiryango ni urwego rw'umuryango urwego rwa kabiri rukeneye kuyikoraho cyangwa se rukwiye kuvugururwa rukajya rugira amabwiriza akomeye ni urwego rujyanye n'iyobokamana kuko mu Rwanda dufite abantu b'abakristo cyangwa se bizera bari ku rwego rwo hejuru rurenga 80%. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ndetse na za kiliziya zabaye involved mu bijyanye no kwica muri jenoside ni ukuvuga ko bagize uruhare runini urwo ruhare runini rero bari bafite mu kwita abantu iyo uyu munsi baramutse barukoresheje noneho in a positive way mu gutoza abantu uburyo abantu bagomba kubana uko byagenda kose nubwo hari batandukanyije ariko bagomba kubana ni ukuvuga ko uruhare rw'amadini ni runini cyane amadini agomba kubigiramo uruhare kuko abantu bitabira amadini turi benshi nanjye ndi umukristo icya gatatu navuga noneho ni urwego rwa leta bikiye mu burezi nk'uko yabivugaga ni ukuvuga ngo uhereye hasi amateka akwiye kongera kwandikwa bushyashya abana bakayigishwa cyane bakayigishwa mu buryo berekwa ingaruka jenoside yadusigiye ndetse n'intangiriro yaho kuko igihugu kiranabikora ni niyo mpamvu uyu munsi wumva nibura abantu bashobora kubana gutya ariko ni ukongera nyine izo mbaraga zigakomeza zigakoreshwa zo kuvuga amateka mu buryo bwayo atari amateka agoretse atari amateka yo kubeshya urubyiruko izo nzego eshatu rero nidufatanya twese ntekereza yuko bizatuma turushaho kumva ko abantu bagomba kubana nayanjye ngabitekerezo muho isigayemo ababyeyi nibasayiringa kubigira abana babo bakagira intege nke abana bazabisanga mu mashuri babisanga muri amadini bitandukanye n'ababyeyi babo babigishije ibidakwiriye.
Murakoze Madame Rosine. Ala kubungabunga amateka y'u Rwanda mu rubyiruko abakiri bato abakiri abana hari ivyo Nobe yavuze ivyo kugwa ibitabo vyandikwa bwiriki kubgawe nkuserukira urubyiruko ngaha anya rwo gwaruka muri DMV Maryland Virginia hamwe na Washington DC ubiruranishije no mu Rwanda n'ahandi amateka yo wungabungwa gute?
Ikintu navuga ari nabyo byagarutse kweho bavuga imyaka mirongo itatu ishobora kuba ari myinshi ariko mu buzima bw'igihugu ntabwo ari imyaka myinshi cyane. Ubona yuko ni generasiyo imwe kandi ugasanga ko amateka yacu yaturanze mu gihe cyashize aricyo cyo gucamo abantu ibice n'igihe byatwaye igihe kinini bishobora kuba byanasubira inyuma bakagera no ku gihe cy'ubukoroni. Ni ukuvuga rero niba byaratwaye igihe kinini kugira ngo babishyire mu Banyarwanda no kubavamo bizatwara ikindi gihe. Ubwo rero bikaba ari ngombwa yuko hagomba kubaho kwigishwa yaba ari mu buryo bwa curriculum mu mashuri yaba ari no mu buryo bwo kwandika cyane cyane amateka yanditswe mu buryo bwo kwigisha yaba ari abantu kuvuga ubuhamya bwabo banyuzemo yaba ari no kwandika mu buryo bw'ubushakashatsi kugira ngo ya amateka yagiye ashyirwamo imbaraga yo gucamo ibice abanyarwanda tuyahindure dushyizemo imbaraga nyinshi cyane cyane mu buryo bwo kwigisha urubyiruko ndetse n'abana bacu bazazanye. Murakoze.
Twakire na Al Muhammad. Al Muhammad ikaze ku ijwi ry'Amerika. Al, uratwumva? Muhammad, uratwumva?
Ndabumva.
Uherehega Muhammad.
Mereye mu gihugu cya Tanzania.
Akabazo cyangwa intererano?
Njye nta kibazo mfite, ahubwo nashima Leta y'u Rwanda ku ntambwe imaze gutera ku myaka 30 ishize jenoside ibaye. Nashima ko yagiye yakoze ibishoboka byose kugira ngo igarure ubumwe mu Banyarwanda bwari bwaramaze kwangizwa na jenoside yabaye cyangwa n'ubutegetsi bwabanjirije uburiho. Ashima ko bamaze gutera intambwe ikomeye cyane aho umututsi asigaye abana n'umuhutu ndetse akingirana abana bagana mu ishuri bakicara ku ntebe imwe nta kibazo bafite. Icyo ni ikintu njye nshimira Leta y'u Rwanda. Ikindi wenda navuga ni uko bakomeza n'ubundi bakomeze bigishe urubyiruko kuko nirwo niwo mubare munini uri mu gihugu wavutse mbere ya jenoside n'abavutse nyuma yaho. Hari amateka bakomeze bayabacengezemo babere ku bubi bwa jenoside kugira ngo hatazagira undi ashobora kubumvisha ibitekerezo wenda bakabasha kubifata bakabigenderaho bakaba byasubira kore ku Rwanda. Bakomeze bakaze ari amadini akomeze abishyiremo rukomeye kuko ni umubare munini cyane abakristo bari mu gihugu ndetse na Leta ikomeze ishyiremo imbaraga zikomeye mu nyigisho zigiye zitandukanye ndetse bategure n'imfashanyigisho zibasha guhabwa urubyiruko guhera ku bana bakiri batonya ku myaka iri kuzamura byibura bakomeze basigasira ubumwe bukomeze buganze mu Banyarwanda.
Urakoze cyane Muhammad ngaho muri Tanzania, ugira umunsi mwiza. Ego, Rosine, watubwiye ko uri umumama ufise abana wari umwana mugabo ubu nawe wari barutse wararonse umuryango gukomoka ko abana bawe iyo babwira amateka y'u Rwanda bayifata gute gahose kuko baracari batonya ntibaragira myaka 20 nawe urababagira ibyabaye urabibabwira bakabifata gute?
Ni batoya ntabwo ari bakuru cyane ku buryo wenda babasha kubyumva uretse ko nk'ubu ngubu nubwo tuba muri Amerika ikintu tugerageza gukora ni ukubatoza kugumana umuco w'iwacu cyangwa se kugumana n'ururimi rwacu buriya kugira ngo uzabwire umuntu ibijyanye na identity ye umuhe n'amateka. Murabizi ko ururimi rubigiramo n'uruhare runini. Noneho akumva ko ari umunyarwanda avuga ikinyarwanda noneho ukazahera aho ngaho noneho namubwira amateka y'iwanyu. Ku buryo rero bituma uyu mwana yumva ko atari uwo mu mahanga ahubwo ari iwabo. Twagiye hari ibintu byinshi byo gushimira mu by'ukuri ubuyobozi bw'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo ubonye uburyo we yagiye nyina ari umwana akajya mu mahanga nyine bitwereke hari message nyinshi bitanga n'ibyo atavuze ubushobora kurebesha amaso uyu munsi niwe ari perezida w'igihugu akaba yaragiye afite imyaka ejo bundi yarabivuze yaravuze ngo yarafite imyaka ine aho ngaho imyaka ine ariko akagumana ururimi rw'iwabo akaguma gutekereza iwabo akaguma gutekereza uburyo yataha iwabo n'abandi bari bari kumwe nyine bafatanyije ni ibintu bidusarenzinga tukumva yuko natwe aba bana bakeneye gusobanukirwa bakamenya akarengane kabaye iwabo amateka mabi yabaye iwabo n'uburyo baharanira aho niho umwana noneho yumva icyo nawe yakora kugira ngo akomeze guharanira ibyiza byatangiye kubakwa mu gihugu muri ubwo butoreka
twakire wiyise kuri Facebook MGD Rwanda ikaze ku juge Amerika udashimye kutubwira izina rinda atari Rwanda ntacu n'uburenganzira bwawe turabyubahiriza uherereye he
nakoze cyane Diane sa Munezero Jean d'Amour iyo ni impine ya Munezero Jean d'Amour ndi mu majyepfo Rwanda mu karere ka Gisagara
okay Jean d'Amour akabazo kawe cyangwa inerera
munyemere nanjye mbanze nihanganisha abanyarwanda nanjye ndi umunyarwanda nihanganisha abanyarwanda by'umwihariko abacitse ku icumu rya jenoside mu by'ukuri iyo twumva amateka barababaye cyane turabumva cyane nk'urubyiruko hanyuma icyo dusabwa nk'urubyiruko rw'u Rwanda ni ukwiga ayo mateka tukayumva neza atari n'urubyiruko rw'u Rwanda gusa ubundi radiyo y'ijwi ry'Amerika itegwa amatwi n'abantu benshi urubyiruko ruharanire kumenya amateka y'igihugu cyabo ntihagire ababashuka ngira ngo yabivuze neza ngo u Rwanda rwasenywe n'abanyarwanda nanone rwongera kubakwa n'abanyarwanda ni cyiza rero twishimira ko hari abavuze ngo igihugu cyacu kiri habi niki twakora kugira ngo tugikure muri ayo majye kirimo mu by'ukuri rero nta ubutumwa ntanga n'ukumva kumenya amateka y'igihugu nta kindi nakora
urakoze ubwire umunsi mwiza Jean d'Amour
nakoze cyane
turakira na Pasteur Edouard Pasteur Edouard ikaze ku juge Amerika
turabashimiye cyane murakoze
ariko iyo Pasteur si Pasteur bya bindi ba yamantu zenya ni umupasteur cyangwa niko witwa gutyo nyine kugira tumenye niba tuyagana uri umupasteur uyobora ishengero rya
International Pentecost Holiness Church
iryo ririhe mu Rwanda
mu Rwanda
ikaze rero twatumiye na hamwe na Hozina akabazo canke intererano
ya murakoze cyane banza ndabanze ndabashimiye ku ikubitiro ndabashimiye kubera yuko mbaye ikaze n'iki kiganiro ubuye umuntu yatangamo igitekerezo cyangwa se ikibazo murakoze cyane hanyuma rero insanganyamatsiko nk'uko nayibonye turi mu gihe cyo kwibuka imyaka 30 irashize jenoside yakorewe abatutsi yahagaritse mu Rwanda hanyuma 75% muri iki gihe ni urubyiruko niko insanganyamatsiko nayibonye njyewe mfite igitekerezo ndetse nkanagira n'icyifuzo igitekerezo cyanjye urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya jenoside nyuma y'uko jenoside ihagaritswe benshi cyangwa se bamwe muri bo bafite amakuru makeya kuri jenoside ku byabaye abandi barabisoma barabibwirwa abandi barazumva ku maradiyo barabisoma mu binyamakuru abandi barabibwirwa n'ababyeyi hanyuma bigaragara ko bamwe bafiteho amakuru abandi bakagiraho amakuru makeya igitekerezo cyanjye rero kiragira kiti nkatwe abanyamadini nkatwe bavuga rikumvikana twakaguye gufatira hamwe tukagira inyigisho zihariye mu rusengero zigenewe urubyiruko zivuga ku mateka y'u Rwanda zivuga ku rugendo u Rwanda rwanyuzemo muri imyaka 30 zivuga ku kuntu igihugu cyabohowe uko zatangiye kugeza ndetse na magingo aya ngaya hanyuma tukabasobanurira byimbitse abantu bakuze bagafata igihe mu idini bakajya basobanurira urubyiruko abapasiteri abayobozi b'amadini atandukanye bagafata igihe cyo gusobanura urubyiruko hamwe urubyiruko murebe aho u Rwanda rugeze dutekereze aho rwavuye mu icuraburindi rwavuyemo mu ntambara mubikorwa bibi bitwa burindi hanyuma reka natwe twubake urundi Rwanda rushya twubake urundi Rwanda rufite icyerekezo twubake urundi Rwanda rufite intego urwanda ruzira amacakubiri urwanda ruzira ingengabitekerezo ya genocide ibyo bintu bikaba umusada cyangwa se bikaba umusanzu wa buri dini wa buri torero bakajya haba igihe abanyedini bakicara bakakora izo nama bakahugura urubyiruko icyo ni igitekerezo cyane hanyuma icyifuzo urabona isi yabaye nk'umudugudu iyo tugende isi yabaye nk'umudugudu ibintu byinshi birakorerwa kuri social media usanga rero urubyiruko rumwe na rumwe kubera kuba rudafite amakuru rugenda rureba ibyandikwa kuri social media bamwe bakaba confused abandi bakahinduka bakumva ko izanditswe kuri social media ariko kuri icyifuzo kimeze gitya cyangwa se igitekerezo cyanjye kimeze gitya nuko n'aba bantu bakoresha social media hafi dukoresha social media twakagombye kujya tureba ingengabitekerezo zigiye ziri kuri social media harimo ipfobya harimo ihakana harimo ikandamiza harimo iki natwe tukongera tukayikoresha tuvuga ibyiza tuvuga aho u Rwanda rwavuye tuvuga n'aho u Rwanda rurimo kugana hanyuma tukubaka u Rwanda rwiza kandi twishimira urumva njyewe igitekerezo cyanjye n'icyifuzo aricyo ngicyo murakoze
urakoze Pasteur Edouard wavuze ko utwara ishengero Holiness Church ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
ego
ana aragarutse kukanuka social media imbuga ngurukana bumenyi avuga ati barazikoresha kutariko niki uruhara rw'ugwaruka muri uko gukoresha imbuga ngurukana bumenyi nkawe utwara ugwaruka ngo ngaha kugira ngo uko kwiyubaka ubwo bumwe bumbatigwe ntihagiraho buja ntihagira ubuhunga abanyabice mu rwaruka kugawe ubwo bugwara
ni kibazo cyiza kandi ubona ko kintu inagaragara cyane nuko yaba ari babandi bahakana genocide bahakana cyangwa banapfobya genocide yabaye yakorewe abatutsi mu 1994 usanga cyane cyane rwose bakoresha izo mbuga kugira ngo batange ubwo butumwa navuga butari bwiza bubi ubwo rero nkaba mvuga yuko nemeranya na mukuru wanjye ibyo avuze ko rwose natwe twagakwiye gukoresha rwose izo mbuga kugira ngo turwanye cyangwa twigishe cyangwa tunagaragaze aho ibyo bitekerezo biri gutangirwa natwe tugaragaze bwa butumwa bwiza bukebura abantu kandi bunigisha bukanatanga n'amakuru nyayo ku byabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo rero mbona yuko rwose urubyiruko rushobora kuba rwose rwakora rwagira akamaro muri ubwo cyane cyane ko ari rwo usanga runakoresha n'izo mvuga ku munsi buri munsi
yego twakire Reverien kuri ndi murongo wa telefone Reverien ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherereye Gareville
alo
uherereye he
ndi Kigali mu Rwanda
akabazo uca nk'intererano
yewe ni igitekerezo nshaka gutanga ndabanza gushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iriho ubu ngubu hanyuma ngasaba urubyiruko ruriho ubu ngubu kudapfusha ubusa amahirwe rufite kuba rwaragiye rwigishwa amateka meza uko ari atandukanye n'ayabanjirije mu gihe cya mbere ngira ngo Rosine yigeze kubivuga mbere ko bajya kwiga babanzaga kubabaza kubashyira hamwe ngo abahutu bajye hariya abatutsi bajye hariya abatwa bajye hariya hari amazina yagiye akoreshwa inzoka iki ubwoko bw'abatutsi hari naho niba ari Rosine abisobanuye sinibuka neza nari mpuze gatoya mu bice bya Butare mu bice by'amajyepfo ndetse n'uburasirazuba aho hari igice kimwe cy'abanyarwanda kitari cyemewe kurenga primaire ndetse n'abandi bikavuga ngo abemerewe kujya kwiga ubu rero hariga abatsinze kandi n'abatabashije gutsinda bagashakirwa andi mahirwe kwiga imyuga kugira ikindi kintu cyazabafasha. Iyi jenoside yabaye mu 1994 ntabwo aribwo yatangiye kera. Jenoside yatangiye muri za 1959 batangira gutwika.
Uvuge wihuta ugira turi nk'umwanya wo gusezera Alain Ahozin ego.
Batangira kurya inka, batangira kugira gute. Ejo bundi rero mu 1994 yari ukwiye gushaka kuyisoza. Abagize amahirwe yo kuyokoka rero ndagira ngo be gupfusha ubusa umwanya bahawe, ndetse n'amahirwe bafite y'uburozi bwiza bagezaho amateka uko yagiye aranga igihugu cy'u Rwanda. Nicyo gitekerezo cyane.
Urakoze cyane, ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda.
Yego.
Sanchez Junior, wenda guha iminota mike ugira ndo nk'akanya ko gusozera neza ikiganiro. Uhererega Sanchez.
Imerereye mu majyaruguru mu karere ka Rindi, umurenge wa Rusiga.
Uvuge muri make akabazo kawe cyangwa intererano.
Njyewe igitekerezo natanga, ndagira inama urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Buriya urubyiruko rw'iki gihe dufite amahirwe cyane, kuko dufite ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bukunda urubyiruko cyane. Byose umuyobozi wacu yatukoreye neza rwose.
Inama wihuta rero.
Inama rero nagira urubyiruko nuko twagendera ku byo Leta itubwira, kuko Leta yacu ni nziza cyane.
Ugira umunsi mwiza. Ego, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro tuno munsi. Madame Rosine Ingabire, nibutse ko watanguje ishami ryitwa Wealth Africa Initiative. Nagize amatsiko yo kumenya icyo rikora n'icyo rigamije. Ndemeye kuzosura gutumira mu kiganiro tukabiyagako, ariko akajambo utekereye abariko baratwumviriza, urubyiruko, abavyeyi bafise abana bataza amateka y'u Rwanda, kugira ngo ibyabaye ntibizongera pana mu Rwanda gusa, mu karere kose n'amakungu, akajambo ubabwira ko bakahega Rosine.
Ijambo nabwira abatumva, nabaha ijambo ry'ihumure. Ibibazo byabaye byinshi, abanyarwanda bafite ibibazo, twagize ibibazo byinshi mu karere, ndetse n'abanyafurika nabo n'ahandi. Uyu munsi turimo turavuga Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko n'abandi, n'abarundi n'abandi nabo bagiye bahura n'ibibazo byabo bitandukanye. Ikintu nabwira abantu rero muri rusange, cyane cyane mpereye ku bantu muri iki gihe cyo kwibuka, navuga yuko tutagomba guheranwa n'ibibazo byatubayeho. Tugomba gushibuka tugatekereza icyo tushobora gukora. Ni ukuvuga ngo niba twebwe twarabashije kubaho, ni ukugira ngo tubereho n'abadahari, tugire icyo dukora, ndetse dusige positive impact. Rero navuga ngo nabaha ijambo ry'ibyiringiro, nkababwira ngo haracyariho ibyiringiro ko umuntu ashobora kongera akava ku busa akiyubaka, akaba umuntu aho guheranwa n'agahinda.
Hanyuma Alanchuti, nawe nkibutsa ko twari urwaruka, urwego rubyiruko rw'abanyarwanda baba muri DMV, Maryland, Washington DC na Virginia. Akajambo ubwira abagenzi bawe n'abandi bumva ijwi rya Amerika uno munsi nakahe, kugira ngo ibyabaye bibe kirazira mu makungu?
Nanjye nakunga mu buryo mushiki wanjye amaze kuvuga, gufata mu mugongo abanyarwanda, mbabwira yuko nubwo dushobora kuba twaranyuze mu bihe bibi mu myaka 30 ishize, ariko nanone twagerageje gushibuka no kubaka igihugu, tukaba tubona yuko twagiye tunabona n'ibyo twakita nk'insinzi muri efora abantu bagiye bashyiramo. Ubwo rero akaba ari mesaje y'icyizere cy'uko ejo hazaza hacu hameze neza, cyane cyane nidushingira mu gukorera hamwe no kubana tutashyize imbere amoko, ubwo dushyize imbere kuba turi Abanyarwanda. Nkaba mbona rero yuko ejo hazaza ari heza, kandi abashyize hamwe rwose Imana nayo irabafasha.
Urakoze Alanchuti. Ejo ijwi rya Amerika niryongera kudodora iwawe, kugira ngo twitabe mu biganiro bitandukanye, uzobikore nk'uko wabikoze uno munsi. Wakoze kutwitaba
cyane rwose.
Madame Rosine Ingabire, wakoze nawe kwemera ko dusangira ikiyago. Ejo tukagaruka iwawe, uze wemere ko dusangira ikiyago mu biganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika. Wakoze kandi ukomere kuri ayo mateka wabayemo.
turabashimiye cyane rwose nta kibazo.
Muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia Taha na engineer bari kumwe bafashije kugira ngo dushore guhamagara ijya nino kwisi ariko nanone ngo amajwi yacu abashikira tankomanzi kuri micro aha muri studio yindwi ku ijwi ry'America Washington DC mari kumwe na Diane nini nahazwe ni jeho nabateguriye nongera ndabashikiriza muri sanga yino munsi mushobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turongera amasaha ari imbere makuru ngiye kubategurira.